olo e mafuta male SBS Samoan.
Ile mai ai o le tele o tau sanga o le ngā luenga. Nā tatala alua ia ile a matanga o le vai aso nei, le maketi fōo i ai sini le Sydney Fish Market. O le ngā luenga na a matafua fuaina ile tau sanga luafe se fulu malavalu, ma le faa moe moe e tatala ina ile luafe lua se fulu malatolu, i se tau e lua se lau tolu se fulu malalima miliona tala. Peitai, e te tala ina nei, le makiti fowoi ai sini i le asonga fua le vai aso nei, ua tolu tausanga ua ova atuai, ma le tau ua si itia mai le lua se lau tolu se fulu malalima miliona tala, i se tau e valu se lau tolu se fulu maleono miliona tala. Na matua le mawhaio na ofi umatangata na fia ulufale ile maketi o ia, ile aso muamua na tatala ina ile aso ngafua na te enei. Ole maketi o ia au pito te lele nei, ile itulangi isau te ole kelope po ole Southern Hemisphere, ma ele taumate ole a matua atoe alumia, e maiselava ile to atele o tangata tafafau mai ile taumlanga o sini, e fia asia le Sydney Fish Market. Na faaalia le pāle mia se tete o New South Wales, Chris Mintz. Le tele olu i tau na feangai ma le mālo se tete i le ngā luenga o le fausia o le maketi fowui ai sini, le Sydney Fish Market.
But in a funny way, the challenge associated with bringing a beautiful building to fruition adds to its character. And I think that's what you've got with the fish markets. No one here, not Multiplex, not the government, not the fish markets will pretend this was easy, but if it was easy, someone would have done it before now.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po whea lawa e mawailau podcast.